outside ya barabara, kwa sababu nimeona nimejua the problem na nimeweza move pole pole. So nilirudi kwa gari ndani, nika ngurumisha gari. During that time, as I started moving, I was moving very slowly, going to a secure place. Just it happened like a flash. Nikasikia something tu ime hit huko nyuma. So ilibidi nisimame tena, nishuka ni find out what happened. So nilipashuka, ndio nikasunguka kuangalia kuna gari imeniingia nyuma. Na ni gari ya abiria. So I was shocked beyond the... Nilikuwa extremely shocked.
Tulikuwa na accident ya gari ndogo ambayo ilikuwa natoka Nairobi. Kwa bahati mbaya tena, about 100 meters nyuma ya mahali hiyo matatu iligongana, ndio ikagonga tena na tukapoteza mtu mmoja, mama mmoja kutoka Nairobi.
You are called to drivers when you apply
call to this Nakuru. Mimi nataka kuwasihi madereva wengi hapa Gilgil, kuanzia Gilgil, kuanzia Naivasha, tuko na block paka Gilgil paka karibu Nakuru town, tuko na black spots mingi sana, na wanatosha kuelewa hiyo, kwa sababu tena magari ni mingi ambazo zinateremka zikielekea Western, zikielekea nje ya nchi yetu. So nawasihi wasikue na speed ya juu, waende polepole na wafike salama.